Wow. Gangsta LG. Wow, my boy bra, man. Kick that show.
Hapa niko flows car huda, mabiz car huda. iPhone ni 6 Infinix nilitoka before you a mother and a fucker ever serious uta than ni joker juu. Yenuka smoker king or smaller niki smoke car huda. Biz ni do kau bongi henda huda kidaga nikita utado magal ni wangu kuanzia ami Sofia mpaka huda adi wanasema gosh. We the best coffee ni ya shebesh. Mini kona shesh natumia gesha kukazana na maisha si kuvuta shisha ni kusmoke car huda. Biz ni do kau bongi henda huda kidaga nikita futa. Tado magani wangu kuanzia ami Sofia mpaka huda adi wanasema gosh. We the best coffee ni ya shebesh. Mini kona shesh natumia gesha kukazana na maisha si kuvuta shisha ni kusmoke car huda. Je, je, je. Kam na mbuku na ukumu rap zote fit. Unadhani tutapik, watapik zangu tu. Jure mtamu kama supu inachoma kami yale. Kama mbotele, ambia amish. Kuna venye neza taka kumjua nimpe. Leke runda Mombasa, adi round tutaenda tu. Flows, flows, gahuda. Flows, 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 gahuda. Ebu flows, 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 gahuda. Flows, 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 gahuda. Flows, 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 gahuda. Flows, 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 gahuda. Bizazi may easy the myth alone. Come na earphone past like earphone. Shaba like quiz kid. Oh, I'm the flow kid. Kamare, kamarenge. Mindo mochiari, mindo madaraju. Nilinyonga pienga moni. Made ako fiti. Ana ito sponsor. Niki spank mahaga bila full stop. Yeah. Ebu flows, flows, flows gahuda. Flows, flows, flows gahuda. Flows, flows, flows gahuda. Flows, flows, flows gahuda. Cheki vile na kill show kahuda. Mimi mkare ile dizi ya wanare mina wakare na tiba are. Kami sex iko rich this my privacy. Mr. AKA lawi wanani tangalari speed. Safari rally tusibisha nandi na rem kali. Cheki flows ku liko kali. Watoto wote ni kali. Yeah, I'm the fuck you need a fit so watch out bitch just like you need to pay injuring me me taking on a doggy in a ito domi niki smo na kina domi then na nika rem taki saini me bomb cap wow new kill show yani kui moda adi kina uda wanasema wendo the foda fada mo buda ali dead in kiwa miyang taki saini mtol adi nakatia uda pa moja na the others niki kam na ma others na kusho snow the fathers take your bap the others nililenga ma eta squeezy kazi niku flows ka uda.
Flows, flows, gahuda. Flows, 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 gahuda. Flows, 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 gahuda. Flows, 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 gahuda.
Yeah. Lake Man Studio. Wow. Big up, DJ Khan. Wow. Yeah. Gah, gah.